shetani sinzuzanye mearinte erege ibyo nakoze nibisanzwe nukuri sindu okubabarirwa abana nabye mu gasozi nibenshi kuko bamwe simbazi abana bato nashukishije maze kwandura ni bo benshi kurusha murabe ondagiye disize nawe ndenganya mana mbabari icumuro byanje munyeze wakiruhu jimbo bwanje kubwira uko murabe maso itonde ni mushukwe sin un